Sia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na Sia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na ya kujaribisha. Laugh ni asi, laugh sio market, laugh ni private, laugh sio konsi, laugh ni magnet, kukonnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet.
Let's go.
Tufanye iwe easy, tusi complicate.
Let's go.
Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Tell me, nisha kupenda wenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wako. Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate your love, baby.
Salam, 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 salam.
Wacha nikupe kila kitu.
Sija kupenda.
Appreciate your love, baby. For my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Na hii udum dani usiwe kama yule nani ushungi mwingi hata kama unaenda kutalii mapost na we mina mapost na mi yalo
mapost na mi mina mapost na mi 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 mina
mapost na mi vile napata rao tena mia nini kuna muda kama siambi na kuna muda nikana pina na jini. For your lovely let me sing, sing. Nishakulia hatari mapenzi. Tamupipia kijiti. Ukilomo mnacheka. Na kibaridiki. Nyuzi 25 ya mkeka. Penzi hali shikiki. Linavyo tetemesha. Situfunge muziki. Nikonyeshe jinsi na vyocheza. Mina mapos na mi, mapos na mi, 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 mina mapos na mi.
You're now rocking with DJ Ivan TZ.
Mapos na mi, mina mapos na mi, mapos na mi, mina mapos na mi.
Sio nyumba wala raha tu zimenizidi. Sio mambo mitana, penzi mwenye nafaidi. Unanyoshwa na dala na kumbatwa kwa baridi. Usinione na mara na tuzwa na kivi.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, soda rudi unanifokea. Kunda mwenzo nikutoka.
Tamu pipia kichiti, ukilamba unacheka. Na kibaridi hiki, nyosesheni tandoa ya mkeka. Penzi halishikiki, linavyo tetemesha jamani. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na micheza. Una mambosa mimi,
mambosa mimi, ina mambosa mimi, mambosa mimi, mina mambosa mimi, mambosa mimi.
Shaka, ni meri tika na we, amo bebe.
DJ,
amo bebe. Umeni teka, umeni shika swe, amo bebe.
Nikamani muna bala, mwezi mchana. Niki kutazama, mana mzuri sana. Tena, twaendana, tanifata kambi, nikawakata. Maisha kufata we, ukawa kata. Lele mina we,
mina.
Lele mina we,
mina.
Forever mina we,
mina.
Lele mina we,
mina.
Alpha.
Nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia, baby.
Asinano yako ndo ya nitosha kunjibu yako
kama mendeni kutari penzi kalikata na kisu kikari
mtoto
upepo wa bahari anituliza kana jikuta gambari
let's go
olivyo mtamu kama pipi siju mkufana nishina nani ya kumunya kijiti kwa kuitaja matindo mpini
sweet like my heart green tea mama you looking sexy tonight I'll be the ball of sweet thing thing and she knows that what I touch is mine yummy call my baby
kwako nimezama penzi mpati wazima jeuri sina akintafia wadina vya kuibaiba vino gini meshindwa nilisema napita mwisho eni
Let's go, boy.
Boyo shani teka. Chumani kwetu bingiri unapocheza na kiukamba. Diddy baby, Diddy baby, na kuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby, na
kulipoze
Saldido.
You're now rocking with DJ Ivan TZ. Mr. Energy.
I've never seen a girl so wonderful. Boyo shani teka. Chumani kwetu bingiri unapocheza na kiukamba.
DJ Ivan.
Baby, na kuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby, na kupenda sana hata sipendi ukinuna. Sweetie, sweetie, I na kutaka wewe, fundi, fundi. Mwenye dera mwaga, maji, maji. Wano doro tu ni pati, pati.
Let's go.
Tukutu kabute pumze Kilimanja. Sweetie ni tasikwa kwa jili ya. Mwadipana kicha, kwa jaya jaya. Akili wezuwa, kwa ni jaya jaya. Baby, fanya tarajibu, baby, boo. Baby, boo, boo, boo.
Baby, should leave your life. I don't wanna change your life, huh? Baby, should
come close to this. Yeah, we now we do this. Baby, stay by, stay by. They do you nana know a day. Baby, see mama day day. Baby, you know I'm moving day. Moving day. Do you nana ni ikora. Ara umura ni ikora. Para mushaka ni ba mujera.
Don't try, I fine.
Like a soda, eh, like a soda. Baby, na gusa bie bendova. Shumiki ma wobagoya. Treat me like a soda, eh, like a soda. Baby, na gusa bie bendova. Shumiki ma wobagoya. Idange ni idange, abanje na abanje. Nobody can talk, nobody can talk. Baby, like a dede. Idange ni Shaka, wakori chushaka. I know you respect me. Ninje ukumaru musonga. Ura izi mvura ndaigusha. Ura nyurugwa bigatinda. Nobody do like me. Nobody do like me, girl. Nyonga, shusha nyuruzi gate mi. How you feel, girl? Baby, treat me like a soda. Soda, baby, da gusa de bendova. Uishumuti maboba koja. Baby, treat me like a soda. Eh, hey, like a soda. Baby, da gusa de bendova. Uishumuti maboba koja. Yeah. Idange, idange. Abanje na abanje. Nobody can talk, nobody can talk. Baby, da kadede. De.
Want you, and I really want you too. So, what we gon' do?
What we gon' do?
Ooh, ooh, ooh. How can I choose? 'Cause I really want you too. So, what we gon' do?
Girl, you know, bad man, the bad, so bring it down low. Baby, baby, just bring it down low. Bad man, love when you bring it up slow. Bad girl, just bring it up slow. Wine and go down, keep it all low. Low, and bring it up slow. Bring it up slow and put on me show. Let me see you do it with your bestie, 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 bestie. And you could bring your bestie, 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 bestie.
I mean, we could share if you don't care. Both bad, so you know a nigga feel like.
Ooh, ooh, ooh. I really want you,
really want you,
and I really want you too. So. What we gon' do?
What we gon' do?
Ooh, ooh, ooh. How can I choose? 'Cause I really want you to. So what we gon' do?
Hey you,
hey you.
Know we got the bottles coming through.
Hey.
Bring your girls with you, believe you do.
Hey.
And you know we got the hookah lit too when it's hitting like. Hey you,
hey you.
Shots here for the whole crew.
Yeah, yeah.
And 42 put you right up in your mood.
Oh yeah.
About to roll soon, baby. What's the move? You gon' be your bestie, 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 bestie. Oh,
you are your bestie, 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 bestie.
I mean, we can share
real shit.
If you don't care,
real shit.
Both bad, so you know a nigga feel like.
Ooh, ooh, ooh.
I really want you,
really want you,
I really want you too. So, what we gon' do?
What we gon' do?
Ooh, ooh, ooh. How can I choose?
Oh.
So bring it down low. Baby, baby, just bring it down low. Bad man, when you bring it up slow.
Bad girl, just bring it up slow.
Ivan.
Let's go.
Let's go. Sema mimi hawa uni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao hao 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 bwana nisema mimi hawa uni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao
atuagizi na mabosi sisi wenyewe mabosi wanatembea mikosi tunalipa na sabuni
Wanafiki tunaishi nao wanachuki tata labda tunaishi kwao wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao tukushangaza wanarisi tabia za dada zao
ex wangu anatamani niachike nifubai niishe nidhalilike adui zangu anatamani nizikwe iwe choka mbaya na kesho nifirisi
Sema mimi hawa uni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao hao 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 bwana nisema mimi hawa uni yao hao hao wakiomba mabaya yanarudi kwao
ex wangu anatamani niachike nifubai niishe nidhalilike adui zangu anatamani nizikwe iwe choka mbaya na kesho nifirisi
Say I too righteous, no con.
they come say you don't like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Cause my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind.
Ah, 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 ah you be mine? Where you there? She a fit see you today. In your body, V cut in my wire. All over you to find.
With
your banana like monkey, body sweeter than turkey. Slowly roll it down like no speed. No day to come far from me. Shorty go down, down for me. Waiting go so far, now money. Girl, no bother, solo me. Your tools, your enter for me. All over, all over, all over, all over, all over again, yeah. Where you are, no be like, so divine, say you fit the color of my face, yeah. All over, all over, all over, all over, all over, all over, all over again, yeah. Should you go there beside me, yeah. Me never see this kind of love, yeah, yeah, yeah. You make me one day far, yeah. Say you go cause it, cause I lie. My girl, you know, be a shana. Me, I be the one for you, see. Give it Louis back and Gucci. The way you boogie down is stupid. I'm a stupid, yeah. Eat your banana like monkey. Body sweeter than turkey. Slowly roll it down like no speed. No day to come far from me. Shorty go down, down for me. Waiting go so far, now money. Girl, no bother, so no me. Your tools, your enter for me. All over, all over, all over. Say you fit the color of my pain, yeah. All over, all over, all over, all over, all over again, yeah. So you go there beside me, yeah.
Kimisitaki ani namba uno bazu neza pulo mushini yangu ai kurubai na makulu same thing fully loaded zote ni alarm zote ziko box yani zote ni aja. Nasikia niko kwa vitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti, najua meiva. Lema teka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko jita containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwa nini kiesha?
With DJ Ivan TZ. Mr. Energy.
Chocolate ni find melanin bana kutoka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda tato chuka na haja nono
Tenda wema pewa tako kwangu ni tenda wema pewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version nili tenda wema pewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version nili jam nika sample mali yako manzi yako na mpango wako wa kando tunapiga gatrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako shanipenda mtoto wenyu.
Rocking with DJ Ivan TZ.
Ati black chocolate ni fine melanin manatoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haganano.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako kwangu ni tenda wema pewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako nikuje tenda wema pewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpango wako wa kando tunapiga gatrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako shanipenda mtoto wa nyumbani mtoto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa hii party baby ko top kwenye flow joka na perform joka na perform big boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big boka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba big boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big boka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba
hapendi vijana wa Roy Sambu hapendi kupelekwa hizo klabu mimi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye maajabu msupa ni mpole hana mambo alafu hapo nyuma mauano yuko game vai mavitu ni vulai sivi nime apply chali yake na mtoto
wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa hii party vibe iko top kwenye flow joka na perform big boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big boka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba big boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big boka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba
maboys wanataka twende kiveshada round 2-3 sasa sisi tuko rada masanti wakikam tumeshajikata mali zangu safi hadi wezi kazipata masoja wakanipata jana hebu sema kila kitu tunapata maboys wanataka twende kiveshada round 2-3 sasa sisi tuko rada maboys wanataka twende kiveshada maboys wanataka twende kiveshada round 2-3 sasa sisi tuko rada maboys wanataka twende kiveshada round 2-3 sasa sisi tuko rada masasi wakikam tumeshajikata mali zangu safi hadi wezi kazipata masoja wakanipata jana hebu sema kila kitu uko nafanya afisa mimi na juna nataka tukukanjwa nilikula maviboko zote kwa mapaja
wai wai mangwai wai 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 mangwai wai 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 mangwai wai 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 mangwai wai aje mimi
ni mimi
mabonso
mesinja jo wai wai mangwai wai
Nilicho chamasa niko chasa niko kumbi niko base java na kishash kipiga tunaenda mta ani very fast try to do your thing I'll also do my part alijicho chasa imguzi kwa mguzi kwa never a thing ay mbona anambona sunaka after strap ni karibia na kashata ni nidei wakani dei baki mbaya wakawa
friendly aji wai wai mangwai wai 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 mangwai wai 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 mangwai wai 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 mangwai wai
Apenda nenda kuzilika penda chiza penda taika penda hizo hip hip sentence kiwa bamba malpenda hi alpenda tap nobody and the chap chap alpenda hi alpenda tap nobody and the chap chap ai kutate ai ina tuteta ai ai nina kana mwa anamba nala ai ai kutate ai ina tuteta ai ai nina kana mwa anamba nala chap ai kutate ai ina tuteta ai ai nina kana mwa anamba nala ai ai kutate ai ina tuteta ai ai nina kana mwa anamba nala chap ai kutate ai ina tuteta ai ai nina kana mwa anamba nala ai chap ai kutate ai ina tuteta ai ai nina kana mwa anamba nala ai ai kutate ai ina tuteta Nina kana mwa anamba nala
Cheki cheki mina we tuna do the math Sareda tikova joa dusha mabida Baby si ubendova kwanza venye inafa Sia kocha mina penda higifa Kidigida digida pale tu kwenye machuo Mina sikia sikia ni kama ni komando Saini
kuuma mizinga ni za chrome manzi unanibamba mahali nitachukua loan na kula matupa hali pale sehemu flani yani na utamwaga miti juu joni maji gani nikimaliza utasema joni nani dadi hali crazy boy machine nani
napenda penda kuzilika penda chicks napenda taika napenda hizo hip chicks sentin kiwa bamba napenda hii napenda that love the energy chap chap napenda hii napenda that love the energy chap chap kutete ai inatuteta ai ai nina kana mwa anamba nala ai ai kutete ai inatuteta ai nina kana mwa anamba nala
sina penda kuzi enda tena va 10 image genda mzabibu ndo agenda fika ni nane si utapenda chora saba
she's a bender
666 enda nakupenda ni takupenda mara kata nuka ni tenda for you chama bella for you ni chapa bella for you ni chama bello kikomboka itaya hela vitu ni tatu tusikize mzela kuna ndovu kuna matope zikipa kani na tenda
penda kuzilika penda chicks penda taika penda hizo hit flip sentence kiwa bamba malpenda hii alpenda that slow but yende chap chap alpenda hii alpenda that slow but yende chap chap
kutate ai inatuteta ai ai ninakana mwa anamba nala ai ai kutate ai inatuteta ai ninakana mwa anamba nala
anapenda bima yangu juu ya venye na kitu niko hapa kanule ni
bala
kimka meji mebali dipende na kufuka kafika tuende
niko na dem mwenye kuna dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia weta leta mzinga mbili nukitusipia niko na dem mwenye kuna dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia weta leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo wanga mbaya sana akiweka go pato miondoko mchezo nilianza kitambo zile enzi kali akishikilia milango nimekuja na moto design ya volcano dandi ya kimat mina shuki ya kumasho pate gude safi tuka seti na machaji foreign Malawi weekend ni kwa nani tumehaya gari weka wakadinali cheki kwanza table search ulikuwa wapi umoroto then umalize na octo alafu nimekumbuka usisawe ya ukungu hii ni big tune kuwa beba karaburu picha moja safi utadhani sima ndugu John Falme mix zake safi safi washa moja big manzenski epiti anko na dem mwenye kuna dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabari bise zinga tulia weta leta mzinga mbele na kutisha bia anko na dem mwenye kuna dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabari bise zinga tulia weta leta mzinga mbele na
hapa kadem kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo sezi menda taka pedo dem nikafupi kana penda magendo goma nikali uliza makurutu panga nimebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo
shere ni meja tumekujadi na tamba atulibeba meja yule alifanya bablas buzi ndo rende tunarogadi wa kamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda tingisha kichwa na kisha kama gedandruff Kingfisher na picha shanza piga lap Snap, snap, sana deku jiponyo Yap, yap, kiden kukikana
Kadem kazuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka na ngeo, sezi mendata kapedo Dem nikafupi, kana penda magendo Ngoma nikali uliza makurutu ganga Nimebakisha ngwe kelele na nderemo Shamra, shamra kelele na nderemo Shamra, shamra kelele na nderemo Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham Kisham sham, kelele na nderemo Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham Kisham sham, kelele na nderemo
Wese sabuni ya roi inafanya nini kwa mbash Na wekia minyo na kata majikino Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimolu Kuni fly dingoi na piga simpo stivona Mwa sijali, sijali kwa unachali Neza pita na wewe bila tatafadhali Daily niko majani, mbuzi yuko angani Munyonga taitu za manki hapa sitani
Haka kademu kazuri joka kovero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka na ngeo, sezi mendata kapedo Demi kafupi, kana penda magendo Koma nikali uliza makurutu ganga Nimebakisha ngwe kelele na nderemo Shamra, shamra kelele na nderemo Shamra, shamra kelele na nderemo Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham Kisham sham, kelele na nderemo Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham Kisham
Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kiwaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishikana utalia zimewaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kiwaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishikana utalia zimewaka Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia
zimewaka.
Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusitie kifuaka. Nibado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na laita jo. Mechi zangu ni kama El Clasico. Real Madrid ama Barca nizo jomblas. Na kizamba nimegeuka criminal. Nipate rubisi irori nilika so. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean me bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Kishika sana utadeli
na bado. Ah, wacha araka. Chiki ukikuja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka.
DJ Ivan. Let's go. You're now rocking with DJ Ivan TZ.
Hakuna kubaki home, baby doll, piga shower 24.
Let's go.
the phone.
Kula jaba kila sa Tagzin imejaa mirundogo do mtaa dogo dogo ndiyo pace digi digi ndiyo clan. Mina penda digital na matuzi kondani zimetoka huko kore na wapoa ni walami wana dance to be funny juhi track joni kali. Kushikishando mtindo si udu, kushikishando mtindo si udu, kushikishando mtindo si udu, nda mtindo si udu, nda mtindo si udu. Kushikishando mtindo si udu, kushikishando mtindo si udu, kushikishando.
Napenda vile watu wanakama kibanju. Nimecheki easy styles zime come through. Tunashikanisha doba na ma TikTok moves. Wacha kunicheka misijui juu. Nachekigi watu wengi wana dance huku. Na nikidance tunachekanga kama kasuku. Na hii dance tutaita tu harithuku. Na wacha nikushow vile tutafanya tu. Fanya tu step one, get loose, get chiki with it. Nimekuja kuwa show vile tutafanya. Step one, get loose, get chiki with it. Nimekuja kuwa show vile tutafanya. Step two, come through Joe Banjo. Si wait tense cause you know that I got you. Step one, get loose, get jiggy with it. Nimekuja kuwa show vile tutafanya. Come through Joe Banjo. Si wait tense cause you know that I got you. Step three, take it easy baby. Utapote kujuzi vitu nafanya daily. Just step on the floor, get down. Vile una wind your waist to get down. Vile una wind your waist to get down. Vile una wind your waist to get down. Bile una wine your waist to get. Bile una wine your waist to get. Bile una wine your waist to get.
Wachaniku, wachaniku,
kam niku show. Hakuna venue na keti tunafika dance floor. Stingo zetu zimetoka kwa boat. Na kama huwezi katika wacha mimi niku sort. Nika malemu tanipata kwa niche. And I wish we had a niche for the people who think that fun is a thing we should strive to keep. Kila day, kila time, every day of the week. Hakuna kukua shy, banjo paka uzirai. Every day na cheki rhyme fine. Zimekuja time yetu imekua light. Wacha kuwa rude guy, move to the right. Then dab, check it here side. Hakuna kukua shy, banjo paka uzirai. Everyday na check it rhyme fine. Zimekuja time yetu imekuwa light. Wacha kuwa rude guy, move to the right. Then dab, check it here side. Bile una wine your waist to get down. Bile una wine your waist to get down. Bile una wine your waist to get down. Bile una wine your waist to get. Bile una wine your waist to get.
Tusha prove ni skill ina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress ma hater. Tumeshine wasichoke waendelea kunyesha. Kani true watufichi na makeup. Kani true watufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Kani true watufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one good tuna kill me better. Advice,
pereka mshene huko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice,
lazima nipige sherehe, before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must, sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Kono una ax, nika wewe ni wapaka. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice, ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice, usini advice. Miusi ni advice, miusi ni advice.
Harusi ni advance.
Lazima nipige serehe before bana nizeeke.
Why you partying alone? Mbona una party alone na uneza tokea area kuna form. Uneza ati tukuchwe. Why you partying alone? Mbona una party alone na uneza tokea area kuna form. Uneza ati tukuchwe ya chrome na bashi me chrome. Why you partying alone? Mbona una party alone na uneza tokea area kuna form. Uneza ati tukuchwe ya chrome na bashi me chrome. Alafu ni 14-420 tu komando. Mbona uguza anataka tende home. Na zongu zimerunda niko juu ya jingjong. Unaskebede ime kana fili zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebede ime kana fili zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone na uneza tokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siaki velo joki nasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siaki velo joki nasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasikia kweze imekana fini. Hakuna chakuboza pa leo ni kukana shi. Wale wa machokio shagizi wa mamganazi. Hakuna papo life leo labda watu bebeji. Bado selecta na tuchambulia madoba sick. Kweze nalipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Akiwa lai leo stem ya dima ngwari 6. Akiwa lai leo stem ya dima. Akiwa lai ajima pema ndo best. Zikrom ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna kwagizia makrest. Tunasikia joni kubana ladi leo stem a keg. Mkoro wa minisota menekia doza test. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza ntoke ya area kuna form. Uneza unasikia kweze imeka.
You're now rocking with DJ Ivan TZ. Mr. Energy.
Every man say baby come along. Go be your sun tan in the summer sun. If you want rich and go back home. Go for your umbrella cause the sun a burn. The young girl them a bring it down. In a bikini them in a pretty tongue. You know for shy girl bring it come. If you have a fool man get it on. What more may come from, you know. Pretty girl does a pose like damn, you know. And the dogs, them a rub them down, you know. In a the shade with street vibes from, you know. Uptown full of fun, you know.
Nado.
ATI, we are going on.
Cherry Garden.
Dream Weekend coming on.
Minsboro, Jackson.
Smush, I got done, you know. Oh, here we go. Summertime is here. You know.
It's a holiday.
Time. 90 degrees in the shade, temperature turn up. Whitey and tan till skin burn up. Black girl and rub till vein come up. Tattoo time coloring book turn up. Man a roll out bicycle bike you no see. Man a roll out car and the truck and the jeep.
You have foot dogs them strolling. Grab a girl body and start rolling. Party them going all night long, right through the day. Me just see a pretty green can with De Niro and TJ.
Oh, oh.
Me love the life, me love the life.
You're just a true double six night, though.
You're now rocking with DJ Ivan DZ. Mr. Energy.
I know what you want, it's the vibe, it's gonna be lit. Little bit when you're in it, roll it. Now let me bone it and let me own it, my girl. Give you the style that I have myself. I see what made me good, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby.
You are
You're now rocking with DJ Ivan TZ.
Now we there, I know two bars King Solomon. I get high, I turn on you. You don't like me, one over. My advice is for now. Cause my guys don't follow no. When the skies start falling down, I'm 30 miles high. I'm still under you.
Falling in the fire, my faith is valley.
kukubali sela
How do you?
Maskupu limizwa
Ozombe
Shugu misu mzimba Maskosho ingingina Sekukubali sela Maskupu limizwa Shugu misu mzimba Koma sava Koma sava nana Aye sava Aye sava nana
Koma sava Koma sava Koma sava Koma sava Aye sava
Aye sava
Aye sava Sava,
Koma Sava,
Koma Sava,
Aya Sava,
Aya Sava,
Aya Sava,
Aya Sava,
Aya
Sava,
Koma Sava, Unyaka Savana, Chiga, Bolu Ya Tetela, Wente Shot Nam Tata, Asa, Aymanu Yasa Kuna Nangat Nam Shange Fata Fat. Koma sava na na mina ngisthandela isthenzo ma Maskosho ingenkinga Sekukubali sela Maskupu limizwa Shugu misu mzimba
Na kufosi nyujinga Sekutaka kwenda Yani niku jiumiza Tende ate kupenda
Koma sava
Koma sava
Koma sava
Koma sava
Koma sava
Koma sava
Aye sava
Koma sava
Hotman,
let's go.
La pa' ver, here we go, Lord. Ay, o pegue tal, o malume. Ay, o bonan, pa' solo. Pa' tu hotman, let's go.